Zedwap.com.
Sitting.
Oh yeah, we.
Hello.
Bitch, come
on. Hello.
Who me pick up?
I am a prisoner. You need pa my wangu. Oh no, let's see if you unpacka na ndugu zangu. No pepole, no paga stories zangu. Yendo kani penda na chiki buri changu. Oh labda yani awambie mwenye. Kuachana na mimi ajulimi hata yeye. Chazaidi, unyushauri wa bure. Kutufuatilia uo muda bora mkalime. Jamani penzi uku limenoga, limenoga. Utamu paka mwezenu na okopa. Limenoga, limenoga. Utamu paka mwezenu na okopa.
No uko, no kumalisha.
Ukipendwa vizuri unanenepa.
No uko, no kumalisha.
Ukipendwa vizuri unataka ima.
No uko, kumalisha.
Ukipendwa vizuri unanenepa.
Umepigaje hapo?